Yes, Lord. Nome Corona. Naona utukufu wa Bwana uko mahali hapa tayari. Ali.
Malaika wapaza sauti zao. Ukwabudu falme. Serafi wana tujudu kukwabudu fane mkuu. Makerubi wana tujudu kukwabudu fane mkuu. Wahai wane wana kuabudu fane mkuu. Wazee ishirini na wanne wakuabudu fane.
Come on, come on.
Malaika kuabudu.
Naweza ukaimba pamoja nasi. Now siku wa leo are
makerubi makerubi
chane
na mana suju kuabudu Shabuana.
Yeah.
Utukufu.
Utukufu.
Yuri.
worship him. Anasema tukimuinua yeye, anawavuta wengi. Rakara, muinua yeye, anastahili. He is worthy, 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 worthy of our praise, Lord. Shalai, atia ibada. Rakata mahande. Something is happening. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. Usimuangalie mwenzako. Achilia ibada yako mbele za. Yuko mahali hapa tayari. Jeshi la malaika liko hapa. Ninaona malaika akifungua familia ya mmoja. Malaika akishughulika na magonjwa. Thank you Holy Spirit. Shakata la babofia. Ndio, 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 ndio. Ndio. There is the Holy Presence right here. Shalena. Shalena. Ndio, ndio, ndio. Fanatika moja. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. As we worship him, tunapomuinulia sauti za shukrani, sauti za ibada. Sisi hatustahili jamani. We don't deserve the glory. Utukufu wake hatugusi. Yeye anatisha kama nini. Anatisha kama nini? Anatisha kama nini? Yeye ni Mungu. Sauti yake ni kama radi. Ni kama radi. Anatisha. Anatisha. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Tunapomwabudu Mungu wako watu ambao vifungo vinaondolewa. Vinakatika. Naona minyororo ikikatika. In the name of Jesus. Ndio. I can see now. Yes. I can see. Naona minyororo inakatika. Kila nira, kila nira. Kila nira, kila nira. Isiyo ya Kristo Yesu inakatwa, katwa, 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 katwa. Kila nira. Kila nira. Shalela mahande kaya ba. Ela na mane na ne. Yes. Yes. Halela la la la. Kama wewe umeokoka na unaweza ukanena kwa lugha mpya, fungua kinywa chako mahali ulipo. Halela la la la. Kwa sababu ninaona malaika hapa. Hawaelewi lugha nyingine. Ra la 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 la. Yeah la la. Thank you John. La la mane. Marada la brado la la. Marada la la. Aye. Mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Mtu mwenye moyo uliopondwa. Anatetemeka. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kuanzia leo maisha yako hayatakuwa hivyo tena. Unapomrudishia Bwana utukufu, yeye anakuinua.
Achilia ibada yako.